beberu.
Nasikia kuna dundo, mtapili kimewaka tunarifata uko uko. Mziki, nasikia kuna mziki, goya ni mcheki laida tukifika ni gogebiti. We kumbe unaona boa, sio boa, kitakacho kukuta webo na utalisia. Naona umenizoea, unanishobokea, mie ndugu zako watafute pa kukusikia. Shii! Aya sasa butterfly lipa, makumangu lipa, umeakanyaga blaza Kilimanjaro lipa. Aya sasa butterfly lipa, makumangu lipa, napiga mpaka chale champini unaiweza lipa. Aya sasa twende, 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 Mateo mina piga za chino kidi anayeweza aje nimuonyeshe vitu. Mina piga za tibuduma, mina piga za mosei yobo anayeweza aje nimuonyeshe vitu. Aya sasa wasalamu waende kulia, wa makonde warude kushoto.
Twende, 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 twende.
Mtwala twende kushoto, molo rude kulia.
Twende, twende, twende.
Aya sasa butterfly lipa, maku maku lipa, umeakanyaga blaza Kilimanjaro. Aya sasa butterfly lipa, maku maku lipa, napiga mpaka chale champini unaiweza. Aya sasa twende, 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 twende. Anakusalimia Big Stima
Seven Boda
Weka Izalade Don Mendezi Watoto BKP Brandi Adispatiot Kodi. Wanakusalimia watoto wakari walodi. We 15, 25, sheshe Shabja Chena. Anakusalimia Jamali Teddy. Watoto 333 Chidi Katoto. Anakusalimia DX10 unachua. We Pascal Msindo Chirampo. We Juma Mazi Msondo. Anakusalimia Super Mtenje, anaitwa Big Blaza Redi. We Chamosi Director Hanson. We Baraka Mkande.